Studio Kalangu ni kettinido eden gondi yamde joy min taji sappo e jowon ko wittode kibaruuji mon e fulfulde ko min Omar Hamma janganta nani ko e kibaruuji mon hetande ni e lebbi tati ko rewbe sukaabe be wuro ngalewa bibbe Boko Haram dillidi e modon e don duddo dande gomnanti e hojude laabi heba be nim be njofe hande subana woni ko ardibe pelle jinganobe bibbe leedi noddi hokkobe habar burtin era waylude jamde kidde e wadude dum goddum kamjum himbe tawa e tewdude nyamdu muye hande der leedi meden Niger e debatale nyalande itenade leede duniyaru gannaw torade e jamde kidde onana golleji ko wada farmaccu nanni hande yewter meden pindinda tana to bandi en jallo Maryama Kenda jaado yewti doyi e innirabe sukabe farkondarta nde dabunde natunde labi de koje rendude sukabe mabbe e hisinde be nyawuji kore jam hirtema yerno kali ranomi on e der ko e kibaruji meden hitande e lebbi tatini ko rewbe e sukabe chapande tato e jenayo be wuro ngalewa bibbe Boko Haram dilidi e mudu enda der region Tillaberi en der region Difa pelle jinganobe bibbe leedi subaka o noddi hokkobe habaru to biro fedde alternative gam miccintide himbe ko wadi witti didi lewru jeedu bujinaaje didi e sappo e jeddi kaka tuda no tawa nderbe alamin wa shariyotidi amako
le 2 juillet 2017
didi lewru jeedu bujinaaje didi e sappo e jeddi bibbe Boko Haram gadi hippitande bari nimbe jeenayo fadde mu en dillididde rewbe e sukaabe chapande tato e jeenay illundemdu gomnanti hunde fu woni haalay do majjum dum wadi hande hitande e lebbi tati ko himbe be diwta min gala habar do mabbe dum saabi ko min adi faddade golleji amin e wadde dimma on en noddude gomnanti gam idun tawa do dande mu e hojude la wol kwattawe nimbe be njofama e fa hande miden gatta dande yaade to pelle jinganoje hakkeji bibbe adama be kambe pelle mballoje biide ko kambe durwantana do denon hakkeji rewbe e sukabe tikkinkino e gomnanti kwattawe nimbe diwta be njofama
puisse être libéré
nabe sukabe chapande dum woni ko miten jetato fotorbe bibbe leedi Niger be doñebe dum woni tawabe der nokkure wi'etende Nowe nangi hore hudo nayorade funnage to anda leedi Cote d'Ivoire 10 novembre dubujinaaji didi e 10 e jeetati wujube be sukabe der Niger fadibe e leedi Cote d'Ivoire duno be leedi Niger non do ni hore jo ONG bi'etede e pad Niger kandu kodo o hali e wide hano hawjibe filla ndenago himbe ya warta gineji mu en do keri ngala ngada golle mu en Siddiku Musa Ruke yata Abdurrahman yewtide makko o famini nimbe do majju.
Je peux comprendre que ce soit
de wi amu sukabe ben e sappo tefobe tokkire no kure gom pilkito nata leedi din idum famtini amma wi e sukabe ben e lasoji nayo worbe e rewbe be jahay gartay dum famtinaaki no hani du dum foda hakkilo wombe no deena hakke himbe aremu ko buri mettinde berne an woni doñoebe kan en darata loreji din police be gendarmaabe hanube daradi ben no jodi no dara na ko doñoebe noye kan en nangi sukabe be denne filla yenude himbe no tawe der filla o kaden du fa handen dum anda mo en goni yeso golle nyiddude de hala fudu nata chaka ardibe leedi Niger e leedi Cote d'Ivoire do filla o denne gollude jungo der jungo chaka leede ko watta irdum to wadum warti olum
nani sappo e go novembre ya sappo e tati mun dum woni bi'en to enda ano der Paris gallure France noni battu joda kalen wadama do jonde jam e portal der ngo battu dubbe kali do filla adi ko leede duniyaru koji e renude ladde e jaye dum duno lawal hawrude de reji fondita do fi do mo ladde e jaye sani ayuba horebe fedde umma tore kokkube ko e mum do durwongo no fotti e de hawrunde Alassane Kouzi Mohamed yewtidi e makko e challalol o hali
der joda haleji gadaadi fu dun yewtina kina dun dara der narral gal to himbe tawa gam fa warde handen dereji maggal wala no gollire kaden du wala leedi dikunu jungo do majji denne no mile tawte hitane dubi ujunaji didi e sappo e jenay dun daran de leede gonno bawi tabbintini di gollidadi leede joyi kam en kay bi'i gala der Etats-Unis Turki
Philippines e leydi didi gom e inde mu e mi yeggiti ko bonna ladde e jayno duudi non du himbe no hettorade gande dun taykake dun dari burna himbe tawa kana der ladde e jayi misali durobe e remobe gan don nyamdu mabbe tawa denne to burna himbe wodai dum rimataana yawo berna ko biddam bondaku kan fu he dillude leydi mu fa leydi tuba ko
la question de la migration.
Alkamisa handen sappo e joyi November dubu jinaji didi e sappo e jeetati o woni ko battu nyalande ittanade leɗɗe duniyaare gan nawtorade kulle kiɗɗe battu mun waɗa ellidu nder duuɓi ujunere e teme jeena e capanɗe jeena e nayi nde nyalande fuɗɗa battu mun waɗe toyande nder leydi Amerika manamudu woni foɗude hakkilloji himɓe ko watta tawe nawtorade e guineji gaɗirteɗi jamɗe kiɗɗe ɗen le maradi iɓe kewi ko waylata jamɗe wadde ɗum goɗɗum keɓa ko kontiri hajuji muɗum Mamed Mamam fandimanimin ɗum wadde o majjum ley on ko ɗo noon Rabiu Issa joɗi nder tendere to fuɗɗi waylude jamdi ittandi e loore gom e wadde ɗum katane ngal gollal du duuɓi jeegom ni joni ko Rabiu no waɗa ɗum nder maggal du o woni imo huntira hajeji makko
kaga ana samantanu
miɗen keɓa tonoji gollidaɗi boppa miɗen gollida du janɗe loreji kiɗɗi hande ni yettore Allah gam mi heɓi hunde fuu bahillo du e mo hana bahillo fuu no andani na fakka jamɗe gam ɗe gaɗi ceeɗu
Alhaji Zula Deyni nder addude jamɗe kamɓe aluminium yarude ɗum leyɗe bandiraɓe ɗum tan woni gollal mum o haali du ɓaade warde ɓaade o tokkititto e ƴamde jamɗe ɗe
wakkati fuu janɗe kiɗɗe kawra nde min noddama miɗen jaha min daara nde miɗen mbawi cuuɗi ɗe min codata kese sayni kiɗɗe min etanɗe no komin cooda kilo kilo miɗen cooda sappo sappo e joyi falaso miɗen jaraɗe Nigeria miɗen jaraɗe Cotonou min conno
jamɗe latiɗe nden no mburi noon hande kan warti ceede nonni ley banguere wiyetende casa nder dakoro woni ko waɗa yewtere nde dow hemre fof mbi'en capanɗe catti woni koɓe ɓeydante dow ceede koɓe ndesi ley bankiyal ngal tawangal le ñama inditirangal meilleure vie en solution ɗum doni nimɓe ɗuɓɓe non yaaɓe resoyi ceede mum to enda nder ngal bankiyal ko laati heɓa keɓa ɓeyditare ne mum altine bittiɗo ni sappo e ɗiɗi lewru novembre ɓe nimɓe gari fa koƴa ceede mum ko tawi nokkure nde no maɓɓi ɗum du Allah e mettorgal ɓernde ɓe nangi e fusude no nokkure ko laati du ceede kewɗe woni koɓe gatti ja nimɓe ɓen no nimɓe noon laatiɓe nder jambaki goni ɗum ko saabi mbiyen ko watto hano anda millionji kewɗi kamɓe jeeyi ɓe doggido e Moussa Sam yeehi yewtidi e woɓɓe callalol laatiɓe gatti ceede nder majju
yimɓe ɓe gatti no goynanoɓe nder luuɓe min jeɗɗiji ɗiɗi ni ko bindumi inde am mi hokki ceede am gam heɓude riba seɗɗa amma ɗum heɓaki Allah waadi ɗum waɗirani higo angom tawaɗo no gollida he maɓɓe wi'i kam windan inde am nder himɓe maɓɓe mawɓe amma mi wi'imo faami daara hoore am gina gam miɗen goodi tawaɓe nder qunet wattuɓe ceede mum'en ɓe fa warde hannden keɓay
goɗɗum
hanode neɗɗo hokki ceede dow hemre mum fuu woronje ɓe kokkata neɗɗo riba min 1,300 gattumi amma ba tammal mi heɓay ɗum ni mi tokki miɗo waɗa jeɗɗire fuu fa yotti hecci keng higo angon wi'i kam banki maɓɓe on maɓɓama ko kan yehi tondu kan tawi nokkure nden sankitama
menani no fedde latoɓe balɓe Niger no laatiɓe ɓeɓɓi Niger ɓolum tawa nder mun kengal lasara noon to endal le stade général Seni Kounthia latol bal yehi nato hakkunde maɓɓe wiyeteɓe le Lion d'Atlas to enda ɓe Maroc noni ɓe jeeyi ɓe gattoyiɓe Maroc ɓen gotel e ɓolum to ni horejo fedde hokkoɓe habaruji dow filla fijoji pirtol ɓalliɓe Niger biyeteɗo Siliman Mohamed o wi ngol latol bal caka pelle ɗiɗi ɗe tawa kenal e ittodirol ko latol bal leyɗi Afrique ko waɗoyta to enda to mbiten Chan Ethiopie ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay Moctar Hammad yettidi e makko
c'était une équipe un peu panache
latuɓe bal ɓen ɓe fuu ɓiɓɓe leydi Niger no hano fedde mena ɗiɗa ɓere gom kan fuɗɗi latuɓe bal on nder wakkati ɗiɗaɓo on françois javi cuɓotoɗo on e ardiɓe fedde nden tefi hokkude lawol ɓiɓɓe leydi meɗen gon latoɓe bal nder leyɗe yasin garalata ir latoɓe bal ɗiɗo ɓe ni min gatti amma tawaɓe e jonde ɗo nder leydi Niger ɓen ni ɓuuri latude kamɓe du gaɗi ko leydi Niger jaali leydi maroc go o e ɓolum coupe cham latol bal mum waɗa on ton ethiopie hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso nden ne miɗen he siriyade mine e leydi maroc fuu nder ko ɓoyata ɗum suɓoto moi e moi en lati doyta ittodira nder hitani hikkadi
courant 2019
Nanimbi en durwa ito ndirel kukominuji kwa region zender. Alla esigi laki tuenda durwa kolawal chapante. Na yapal kwa wado ito tuenda nder tilaberi dubu jinajidi de sapo eje tatidu wadi kwa nder kominuji. E hala kakalten kani betawa tuenda ngure kwa lumwani durwa ito ndirel unone kwa hata webe chupa hake yope do inde region kwa yata hantua tuenda nogai edidi November. Dunko sabi tuenda horeje sarusi kajido fijoji pirtual bali nder zender biya ter Ahmadu Saleh owi be durwa be nipe wuro zender no nanga nipe no wodi. Mustafa Mamansani hepi kwa hali domachu.
Le commune ont déjà fini leur élimination.
Durwa ito ndirol ko kominuji dun kay hanti. Jonkay ko le département ji dun fudda hantoa sapo lewru ni ko min kawra gure sapo e didi yade no gay lewru nu ko cubaki durwobe yo hobe pilaki labi do inde région zender ko wadawta tileberi ko lawal chapalde na yabal dum. Ekkintinobe no cigilibe fawoda kanon mi de jidi ballaga yade to nimbe wuro zender ben fu. To be mbi jangore durwo ngo ma nyandemu de goddo heba ko be put ben biya dume mingati dume woni wadaka
qu'est-ce qu'on a fait
ketine sigilaji studio kalangu kadi tatawa don der duniyar do facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum
en gata yeter meden pinel dole leddi meden niger le wakati mo taweden jondo fo torondiri e wakati dabune dum ko sabi jamma warde subaka keccho dum woni jangol no wada wodi duibe kewi inirabe sukabe kolati illu nyandere jangol fuduno nangata njale lumoje e sodude ko wattatame deni sukabe mu e hesindude e nyawuji jallo maryama kenda bandimi ye hande lumo mangango nyamay to yewtiti sonnobe be kolte
Leila Ibrahim no jodi le tender jomburnu wawgom no subano sukabe mun toggoje jangul ko min gar min tawi o subaka godde ide deki do koyde makko hitane fu to dabbude nati do lumo do leila warta tefana sukabe mun kolte o mo hobirade du koyirna
tek ane o hitane fu puddol jangul na min gar sodde kolte sukade ko duudi e resoide fakantol dabbune to suka fu miden barana dum ko watta ujunaje didi ma tati chaadaki du kolte lumo do no buri ko lumoji di to fu wodde
pour les autres marchés
der dabbune kolte jangul de ni kaem ura nanede der lube hanono Abdullahi Boubacar chonno burnu waawo o momin tawino dari chaka dadule mun haliri dum ko dabbune de natay sanne himbe gala non fu
yene bankare daga nerson
korte jangol chanami toggoje e ko nandi em de wuro gon sayni munyal jon o himbe no gara sodde seda seda ko mabbe be gala be chama do mun ko sukabe ni gommi to sonna gan kamburi sodede lawka mi to sonna buudi keme didi keme tati yaade keme ne akani no ginongol wadde mun fotini
da defum do ginade kan gono
der wakkati o loktorobe kollititta sarobe durwa kisina sukabe en jangol gan der dabbune nyaw nyawuji buri nangude sukabe misali hanu durma en na doiru hanu no docteur Alfazazi gollo sarusi durwi do doiru e ko nandi titta haliri dum
c'est pendant ce temps que
le wakati onon dum watta bononde yaade to sukabe ndenne no hani be ngada ko watto fu be kambe ndena be e jangongol kambe solare gande solare ne bibbe nyawgun tawa sukabe do kinemun e noppi mun no hani ndene e wattante be kolte teddude wodi du sukabe ben kanda lotirede ndiyam pewdan sanne
la vie les enfants avec l'eau trop froid
der leddi niger hitane fu do sukabe hemre sukabe sappu fu doiru nangata dum en doiru dudu no tawo der nyawuji burdi latade dalila mayde sukabe hanu docteur Alfazazi Soumana haliri dum
dawanta kibaruji mede fulfulde tili Railatu Soumana kambe Abdullahi Bunga kawri ko kibaruji di jotti e wodiri joni njabodo Muttari Mahamadu waddan ko dengal hausan kore kibaruji yamde joy emitaji chapande tati kirtento jamhirti fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy e mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger